exclusive to Zayda Hype Mag.
It's a boy Dance Fox, walk out to the beat. Team Yama Body Boys. Vera, nigga need to buy so. Rap, push, all up on the bus. Chukuru make green money, mana no difama gas. Bastard ni matosa bovingazi pachalo. Mama funa ukafane kosa. Zero favinga kwata mana kumpia kabaki na papa kosa. Bakusa kila stata ufanika kulimba kosa. Uzifutika uzitula kosa. Nani kosa nga komando kosa. Nodi kumukaka tifoku nigachuli. Semu ni chichesa tifoku nigachuli. I'm heading to the top, pa kusunga vani broka. Semu kuma tracks, kuma boda vani broka. Furo inda atifoku kuma bine nizi sala. Beve vishtega inidionze nizi sala. Dodi chena meaka nidionze mana kwatu kulinsala. Dine skevu mana fogu mzaga daba mzaga pita. Kuma bine nidi fast nga ni chita. No wanda chiva vava bili vonze fogu veni chita. Wafeki kubleza kumbaula. Push, olo funda basi. Chukuru make green money mana noti fama gazi. Bastata ni matosa bovingazi pachalo. Mama funa ukafane kosa. Zero favinga kwata mana kumpia kabaki na papa kosa. Bakusa kila stata ufanika kulimba kosa. Uzifutika uzitula kosa. Nani kosa nga komando kosa. Purupamu sambo kunikongereza fogo veni chita mukasama. Kuwa kai nukukosa ni mapaza vau lesi mava jinya na madola. Fogo ni komando, fogo shaka pepo. Hit after hit na chinangu teta toka opponent kumpela. Wa fogo ni wanu, sunga mvele na matu. Uzi mvela pa, tagufaka kumpela. Bazi mvela big time varisela. Mwanga tau zilibe birth mwana kansi varisela. Seven matira paponi 30 rooms kuma yard nikakona. Nirota chena beula. Olo funda basi. Chukuru make green money mwana noti fama kazi. Bastata ni matosa bovingazi pachalo. Mama funa ukafane kosa. Zero favinga kwata mana kumpia kabaki na papa kosa. Bakusa kila stata ufanika kulimba kosa. Uzifutika uzitula kosa. Nani kosa nga komando kosa. Ela vatauru Boss Mustachuru Jims wakashala Omanda Dai Haso. Ela Geto Serebuka Chimfya Young Fabio Nika Fema Saudi Nika Soko Selemani Kandela Viti Chinokoti Chana Bizo Kindeza Junior Fry B Wiscott Mali Nika Grapo Chori B.
Exclusive to Zayda Hype Mag.